zlatestmusic.com.
Smart K, T-Bepa Filimba, Twin Gangster, Team KB Boys I got.
Hey. Apache ni kucharo, yeah. Chifuano kuchula, mucharo cha kusurwa. Kuwa ikala kembo bondino ukura. Chivompyo wange nembo vya vemetura. Ukansanga ni mpopoka ni ntuna. Nibutu shobu chushinali kanono kuchula. Chakatola ikebo inga chula. Nileza na kwa tene boyo wongkabila. Nangu nalila sana njeba vya titalala. Baba na bakwe ate mwisha leso yutalala.
Time is money, ti pepe wilala ba. Leta maspana smart kids bange dalama. Elo lelo ni vina kutalala. Tuala umfose wino na makalala. Mona ba menzo na tutere lai.
Charikali, charikali. Babi bali samba basandu kefali. Ni momenta patia imu is money. Upe pa fenu no kupisha mapine. Waishiva fionse ni lesa fio mwine. Lesa fio mwine. Waishiva fionse ni lesa fio mwine.
ZLatestmusic.com.
I say no.